afkan maayiga wali boo leejada koowaad ee kooxusan dastuurka ku meeldeerka dalkan soomaaliya welina si rasmi ilanku ku hadlay koonfurta weliba jaraana dhallinyaro ka nool dalkiyonay dalka banaanshay ee la magabayi ku taabta afka ayo haana soo siisay xilqaanka aaladda watsaabka walanka barow dhallinyarada jeel inyo baradan qorowka iyonay aqriyowka afka maayiga abwaan eedon u furo weliba waa gudoomiyaaga ku taabta afka ayo weliba sharxay marxaaladooyinkii hamari horumarinta afka maayiga
kutabta afka ayow intii jartii hormar fayla sameeyti inkastoo qabad badan jireen laakiin hormar bilirna sameeyti dharkor sababtoo mayba iska deeshay afki intii mayba waha bulshadii meelo kuwa ay gelid meelo mayba waha buuga ku qorta meelo mayba galanto dadkii walka barta yaani dhinyar badan ay ku shaqeeyta iyadoo kutabta afka ayow isla ogi ur oo mayba waha aalami aan hayna oo may buu ahaan dad oo sababuleen dhalinyaro oo walbaradayan oo sababuleen oo afkaan seeki hormariyaanan in iska kooyan mashaarinka qaadaan volunteerka shaqeeyaan saas daraadiye afka ayow intii jartii lamad kuntum isyeetii ka dhatan may baan qof sameeyo wala yaaba badan
iskuulada wale buu meelan ka muhiimsan ee la ka barado kor afka maayga sitaasaytina lan deer wale baad dareertay qorowka iyo aneeriyada fiiriyow ka habka qoraalka maayga iyo in iskuulada dalko dhanba laka qor afka maayka yaka baaqi gudoomiye eedan afro
qorshuhu kutaabta afka ayo wanka qorshaysan mayba waa afkii maayka intii la diwaan geliyey dowladda federaalka soomaaliya hadda dastuur ahaan qorinyi aran siyaasadeeda nagada korta laakiin mayba waa una intii baratical ahaan liindhaha dego mayba waa goboladan mayba waa baay bakool iyo mayba waa koonfur galbeed liska araw litin gobol hataa intii laka dhaka kabacdi je intii gudub sida may buu aha afka mahatriga may buu bay dhawliinka dhakahaaya oo ardayda may buu aha mbarada hayaan gabiyadiis iyo may buu halgamyaalki iyo wari bay buu waqtigaas ka qoran iyo mbarada hayaan ununki kan intii may ba rajeeyayne Soomaalida kala deersin reewanana are afkaana maayo la are haangna siin ku kroon siin ku kroonna haangna siin noo kroon waa kana afkaan faragagne indhahay araga haytan ogaa un arun un dadka tusiina oo dowladdii federaalka may buu ahaan nagata lamada luugadood afka may buu ahaan qaranka Soomaali may buu qeyb kumada un nagana oo booskaas un buuhin oo may buu ahaan meelba afka mahadri kaw intii may buu heysad oo afka maayka anada barbar dareerta yaa eedan fadaan hamigaan gubin kaasu
alifbeetada maayga waliba uu sayay ko walbadanku ku dubanya alifbeetada mahadriga
shan shagal iyo hal shagal inyaal iga koobinyi harfooyin badan oo afka maayka gooni ajiraan harfooyin badan oo yaro may buu afka maayka mahadriga jaro afka maayka jirnaan jiraan sida may buu kha kha uu ma isticmaalon laakiin uu harfooyinka gooni may buu jac ayaa kumade jidami iduri jiranga galli may buu ha jaw dhowdahay hiblow geega jaw dhowdahay jaw lagan weerahay may jilmaanyahay kiigati yaani jac adanka ka jarta may kumadaha nga harf la araw wan san lan dan yaani harfooyinka oo badanaa mayba kumada harfooyinka ka dhamaado mayba waa ing ka dhamaado mayba kumada harf oo ba la raw libe yaani ba yaru ba oo bifo ben ay nagade libe wabe yaani baadan oo afkan mayba buuto baabur hata afka buyas foronyos deeriyan laakiin libe habeeba mayba waa walaas kumada ha liben oo kale la kumada baadaas ba yar ay adeegsadaan may kale oo afka maayka goonan ahaa xarafkan nga la raw geen geen geenkii oo la kasaay magaar gaar geenkaas xarafkaasi dhawaagas may ba ku kooyay danqalaada ku kooyay adib dareemin korta magaar yakumada